Omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okusirimbula amabujja ana asimbiddwa mu kaguli mu kkooti etudde gye yaddiza emisango mu kibangirizi kya Gaba Community Church neyegaana emisango gy'obutemu egyamuggulwako. Okello nga bbiri omwezi guno olwo yasanjaga abaana bano ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Amabujja gano kwaliko Ryan Odeke mwaka gumu n'emyezi esatu, Gideon Ekepu emyaka ebiri n'ekitundu, Kisha Agena myaka ebiri ne Seriang Ignatius wa myaka ebiri. Kati ebyo nga biri bityo, poliisi eyungudde abampi n'abawanvu okukuuma obutebenkevu kkooti mu kifo weetudde okwozesa agambibwa okuba omutemu ono. Olukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa kitebe kya poliisi Naggulu ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke agambye kibagenze okukyetegereza omusango guno gwankizo nga gukwata ku buli muntu. Kituma asabye abagenda okubeerayo omusango guno nga gugenda mu maaso bagoberere entambula ya kkooti awatali kulumbagana muntu yenna.
Abantu balina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga. Naye kye tusaba mukuume eddembe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kkooti ojja kugenda olaba omuntu ng'awolereza okero kanyumba oyagale okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasia yaffe. Okero bwaba ayina abantu abagenda oku nga ba lawyers tetwagala enkyowulire abantu nti ate nabo baagala kuba jagambula then n'ekirala kkooti mugiwe ekitiibwa kyayo tetwagala atuwulire nti ate abantu bakuba amameeza bakola ki bakuba enduulu mugiwe chance.